them are not cheating. Cause I'm not gonna marry my baby. So go the honey blessed but them are digits. December you fit on it, but them be Umwakani baby. I got to be free. This year need a spin. My head to toss crease.
My donjo, sagugda ntaifiladi kwa mongo. Doba iko tao, inachezwadi kwa nganya. Imeshika moshada, imeshika
adi tao. Na surais, kuvuka mwaka tena surais. So kawaida, kuwa na afya poa surais.
Nitakuwa busy, busy this year. Na zile goals za gym ni this year. Na musini advise this year. Niko kwa sagugda this year.
Sitasahau umbali umenitoa last.